yamde sapo etati dum woni to Bamako leydi Mali to New York yamde sapo yamde jetati
Rama Diallo
e tobbe mawde kibaruji di hande aljumaare do RFI fulfulde to Mali ton tiagade suudu CNT ko ni sariya hakeso bangala woteji jeedire faltine de ko won anniyaji horejo lamido faddeewu e sungoji ngaroji dum anajibani yimbe yoga e di kibaruji en kedoto goto e horebe ko demo Useinu Amion imo wi'a neddo wawata lata de pido ballon de lato nyawo din don pidi wodi duto Senegal do en o honoto leede kewde Afrique wakati jipagol yole ana lati sadaje nokuje yoga safrude den tiadele lamu leydi Senegal hoyni peje yoga dum jagodo kalfinado ndiyam e laare leydi di humpitata en wodi du lamu Ukraine ana yamiri leede Afrique tabe cerindo e hamde Ukraine kalfinado golleji leydi di e gede yasi e Dimitro Kuleba o yamiri Afrique heda sengo mabbe habude e Russie kambe dalni yaltugol neba iri jeeguji ko juwanta Afrique ton on calminama do RFI fulfulde e kibaruji meden to leydi Mali ton en soldasi be jetato Burkina be gollawnobe fedde MINUSMA be nawno ken kenga alkamisare dum tawama wakati ne mobel mabbe yamni kuje pelloje to diwal Tombouctou Olivier Salagado hore yo walde de andini dum o holli ko nun kobe be tawanoma e golleji dena goto diwal gal bangi wuro ber wakati de be jamni bombo ufado be fu be kebi e yarede suudu fari tiagal majum wodi on wakati du goodluck Jonathan ne lado sedi ya wonato leydi Mali ton gilla kenganden yewtidinde laamibe e daltinde goddum fadde jidal horebe fedde de to Accra laamu Ghana tati lewru waroro ndu dum wonno ko be gondi e kibaruji kebadi kenganden kaldal lobbal ana won jokkude hakkune mabbe faminde tan kawritan tati lewru waroro kawritan andinde hono ko be ayki yalla be ittana be ittata fa joni jukkoji gonde e leydi Mali to Mali ton en tiagande walde CNT dan dono darinde dande suudu député en leydi li hoyni sariya keso o woteji mijoji ana certa e ko dahura heobe ana keddi e jamitaade salla horejo leydi ndi kanko on o won e lawol dabbude sungoji e waroji na wala hen idum jibani yoga hono Useinu Amion kanko mo fedde ko dem imo wiya en ndelle ibe cikkatan anya o ko faati e sungoji garoji dubi didi garoji be anda ko dum latoto ka ibe anditan idum jiben kedo do Musa Umar Barif
ko hani naburi election o wadama vote CNT to nyandemo ko fadde mo yaade CNT mena men jiyay papier ko yotti CNT ko men notama men jey men ketinama ko men jito ko men kanibe wiide woda be birfintina patbe njaa vote be birfintina bon ko men jetti men jeewi tegal be birfintina me ka ben be ngadi vote men vote be ngada be iti en hunde ko heewi jonka men domo be do men domo men jeewa no sakito so tawi so be tilike fu men jeewa so tawi an haurname ube haruntame parce que fa jotta hande be kollay ame menen papier le papier an wiya torage an wiwi lata de candidat so wadi démissionné et a eu de armée les pinay parce election yotude men bi basi wala he o mo yidi wadde politique awa lata de lato ballon et lata arbitre donc to mo yidi lata de candidat o tinna parce kanko o yie hakkunde amobe gadobe organiser election so to yama fu lato hono taya ko o nyoyina so wara o bornina woni ko laabi ko
Useinu Amion mo fedde ko dem Musa Umar Bari filti hala mako do Senegal do en tobo ala hasi wellitade hikka so tawi leyde yoga hono kodi wara limti o fanendu maybe e lehi lewru faltino du hono ko waldi e bubbam na toboji pantudi la mu Senegal kamna e segilade sakade hono on sadda be andini kenga yeso janiyan ko be kalfinado di golleji banganto ndiyam e laare o wi gilla le bibe gon darodade yinde dalde hono nokuje de njodori e leedon be koyni peje yoga en kedoga seri mbay cham do fandu hala Ibrahima Nyang.
Effectivement, on prévoit un hivernage extrêmement pluvieux.
Ami damini lungu hikka to boli di ma kew. Mbede wa wide wayla wayla weyongo teskama e dedanga leydele adunaaru ndu non non sabi min bami peje ngam so ilam ari wasa tampitde besmuli di. Min beydi darnde amen no feewi addene amen sodde temedere e nogas e joyi machinaaji nyippoji ndiyam dum non non sodama ha fecciama nyippobe ndiyam wondude e konun kobe dum non ni tawti sappo e didi machinaaji gal dum non min darni beje wallude ngulubi so tawi ilamdam ari min non mi fuddinoma ni jillu do e diwan dakar dum non momi jokkudum e diwanoji joyi e leydi senegal ngam non yewtade beje di lamudi darni o tolni ngam wawde falade ilam e leydi senegal
démarré par la région de dakar et je vais poursuivre cette tournée
Serigne Mbaye Cham kalfina do ndiyam e laare do leydi Senegal wodi tiagal de nyaawore mam jara kambe jettie fal député en yewi askan wi de dum do en faddita alarbare fa altinere warore Mohamed Haidara goto e mabbe kanko ono imohani nyaawede hande to diwal makko de le dum do en anarewi en noddanu mabbe seppo ko hada ko walte podagu e maybe e tato e leydi ndi fa hande to gine e konakri ton en balde kewde ay kanode hono seppoji e leydi ndi dum do en wo hunde ko danna fadde kaldana ay kanganton wiide tan fedde FNDC filti seppo mudum go ay kino kenga lundibe lamu yoga kambe ndu dalni kabe kulibe tawdataake hono e jewte podade wadede to leydi RD Congo ton en du fajoni kedde lumumba ana kedde yinde leydi ndi teddengal mangan wono ko be kibi hande to kisangani diwal to fuddi golleji politique e kibaruji meden to Ukraine ton en leydi ndi ana yamiri leyde Afrique tabe cedindo be gatta baka mabbe sabu Russie woni ko hadata jaltol nemaji e jeegu ko juwanta ndi leydi ton dim kanko wetedo Dimitro Kuleba jagodo kalfinado golleji leydi ndi e gede yasi imo o hawri e jahnian kobe Afrique kenga Abdoulaye Diko fitani en ko gulen kedo
the week ago Russia deliberately
anawar e yontere Russie muriki fadi bombore e dodo ngura amen moba bonni dum fuf ko sabi dum suni tewi gonga jati ene yidi hokkude on na accude kebon ngure ko sabi fahan e be keddi uddude dengel odisa e hollude be jidi kaldal fadon uddite so tewi gonga e be jidi min jaltina ngure fa yeye afrique minen bin pami fa labi immare de Russie jogi dum woni lomtude min e jeegu e nokkuje kala de min tawa e mudum ko wale kongol am no jiddidon sodude juude amen ngure fuf non minen dum min jiddiri yeyirde on dum yo kebal wonande min minen min haboobe e kippido min mbaji binta fay goto wana honono Russie ni so Russie ana hulbina so on ballali dum fa jukkoje do mudum de itte fu hadana on ngure
definitely not us
to leydi États-Unis ton en horebe leydi ndi ambati ko fati e jogagol kabode e leydon suudu saria cour supreme kam dawri itude saria goto jogagol kabode ibe certi e jiyande chono mudumba
tokko lando on Kamala Harris tonginali fenyinde metemako chagal nyaworende
I was in Buffalo I attended one of the funerals
Mitawama e janaisa wargo Buffalo en ji wargo sukabe sappo e jena e cierno mabbe Uvalde ko tippudi e DPji do fuf mi wi pellital no suudu mawdu nyaworu ndu feewa se en tumnima e sardiyaji hanudi wadude ngam honda golde kabirde wondude e kisal jama on e jawle mabbe e der leydi ndi
o saria New York mo suudu nyawirdu mawndu ndu monti ko mo duubi temedere e jenay ngomu bambam be kabirde inni nyaawore den ko kawgu mabbe mawngu du wadi joni mo kala hino waawi baabaade kabirgal mum e kene ka hore lawol maka woni wo Eric Adams yeso jo falnde New York feli darande suudu nyaawirdu mawndu ndu
there is no place in the nation that this decision affects
entertainment fof ngal pellital ko New York burata tampinde meden hebli hollugol ndi gendi holno dum do dartorte gal pellital uditan tiangol yarnaengol geedi fitinaaji e kabirde saabi e der ndi leeti men
o annuye suudu nyaawirdu mawnundu wadai sabu sariyaaji nandudi yanude e der wuroji mawdi wano Los Angeles e Boston cierno modumba New York RFI
ajara macheno modumba to Afghanistan tsada goddo wonton ton en leydi dimboken alarbare ko waddi maybe ujune e yowode maybube e gube gure mubben hisube mayde anagonti dorma angure nema ndiyam e dongona jonin balla mulamu dabbi ana heddi e lawi ti dorma ana woni yamde sappo e tati silmaji sappo woni ɗo RFI fulfulde jokkitaade kibaruji ɗi. En calminan Fatmata Sisawane e on tottama Kongol. Fatou a salminama.
Mi salmini marama, mi salmini dendagal heɗiyankoɓe RFI fulfulde.
Fatou, en jahan humpitaade ko winda e kibaruji ngalten.
Ko winda e jeyndeji.
Abdoulaye Diko a salminama.
Mi salminima Rama Diallo, mi salmini kadi mi heeɗiɓe RFI fulfulde kala hen ɗoɓe tawa.
Abdoulaye, ko winda e jahindeji ɗi hannde ñalawma?
Toɓɓere arandere nde hoorejo Niger ana tawa Kudowar gilla alkamisar kengen e dawol dow balɗe ɗiɗi. Toɓɓere wonde nde so heeƴi to leydi Congo, saria yoppiti hono kanko biyeteɗo Vital Kamere o ɓattinoɗo sanne hoorejo leydi ndi.
Puɗɗiren to Kudowar.
Gilla alkamisar kengen Mohamed Bazoum, kanko mo fuɗɗi dawol balɗe ɗiɗi to leydi Kudowar, mo notiki noddadu honorojo makko mo Kudowar, ɗum woni Alassane Ouattara. E jeyde Kouassi kayne wi ɓe hooreɓe ɗiɗon naftorto ngol dawol Mohamed Bazoum e ƴewta e hakkillaji mum en. Yalla ana paamira naadu kawra e ngoota fadde batu seeɗiyaw tati lewru dartondu Akra lamorde Ganam. E kawra e dow kabaru ko kane yettinde toon e dow kabaru Mali, Burkina Faso e leydi Guinée. Nde wonno haala ɗeɗo leyɗe tati ɗe laamu faddewo woni e muɗe en, woni ko haalete e ngal kawrital. E wi Mohamed Bazoum, Niger ana herodiri e Mali, ana herodiri ɗo e leydi Burkina Faso, nenno yo waajibi noon kaaldal tawe e paamiral heɓe hoolare du tawe e leyɗe ɗen nanngal laawol, laawol wartirde laamu potal e ley ɗen ɗo leyɗe ɗe laamu faddewo woni e muɗum. Yalla tiɗala e goriɗo hannde ndi ana iwa hertanade e banngal rafi ndenagu. Kanko Mohamed Bazoum e Alassane Ouattara ɓe jewtiɗan du no hono hen ɓe mballirta fa hanna no ndenagu heddorto e ley leyɗe maɓɓe ɗe.
Abdoulaye, jeyde bene bene weebo wonko windi?
E wi nde jeyde ko walda e ɗe toɓɓe politique leydi hirnange Afrique. Ɓeɗo hooreɓe ɗiɗon jewtiɗan du e toɓɓe kewɗe e ko sembinde hono gollidal hakkunde leyɗe maɓɓe ɗe, yeru e banggal faggode ɗum keɓe jawdi e courant jande fa e yottade hono e ko haɓɓodi e ɓamtare crédu. E wi jeyde nde e ngol dawol Mohamed Bazoum mo tawta du yalla jeygu hakkunde leyɗe ɗe ana yara yeeso, ɗum woni Kudowar e Niger. Kulle kewɗe ɗe Niger sodata tawe ana wawi ɗen ɗon kulle tawi ana mbawi ƴaɓɓorade e leydi Kudowar. Nde wonno eɗen andi ndi leydi Niger tima mayo geci.
Abdoulaye, toɓɓere wone nde to Congo.
Toon Vital Kamere o neɗɗo politique ɓattinoɗo sanne hoorejo leydi ndi, ɗum woni hoorejo Congo, saria laɓɓinimo alkamisare kengel nde komo tuuma e waɗde jiɓu jawdi. E wi jeyde Jeune Afrique hankasan Vital Kamere ana jogi lawol wartude e politique leydi Congo. Jeune Afrique miccintini noon saria makko arande hono ma fawanoma duuɓi nogay kaso, ɗum waɗi jeego ɓordo e hitande udunaye ɗiɗi e nogay, jeego ɓordo e hitande ƴaɓɓine nde saria ka fillita nden ma fawa duuɓi sappo e tati. Anni alkamisare kengen jeego ɓordu ndeɗo hitande saria joɗiki e dow kabaru makko kanko Vital Kamere. Anni mo laɓɓinama fa laaɓi wi en ndeɗo jeyde Jeune Afrique. Micciteɗen du hono ɓi leydi Liban momo nangida momo tumida du, ɗum woni Jamal, kañum du saria laɓɓini ɗum. Nde yamirore laatiki hono weltare mawde e ley fedde makko politique kanko Vital Kamere, laatiki ɗu weltare jaati e ley ngallure ndemo jeeye e muɗum nde.
Abdoulaye Diko, ga kibaruji jandeji ɗi kaaɗi
noon jaati
woodi anen e altinere e jaam kasi.
RFI Ségou e dow capanɗe jeenayi e tati toɓɓere jeego.
RFI Sikasso e dow capanɗe jeenayi e joyi.
RFI Mopti e dow capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi toɓɓere jeeɗiɗi.
RFI Garoua e dow temedere e nayi toɓɓere jeetati.
RFI Maroua e dow temedere e go'o toɓɓere jeego.
on jarama sakiraɓe heɗade RFI fulfulde. Joni en jokkitoto salminde Fatmata Sisawane e on tottama Kongol. Fatoumi sikka hande toɓɓere wala
kono no woniri ɗandi hande ko aljuma, wono aljumaji e hewɗe ko heɗiyankoɓe ɓen woni ko totteten Kongol, ko kamɓe wonata ko humpitaten hande ko yowiti e kabaruji yawtude e nder yontere ɗen ɗiɓe falete artude e muɗum ko nder yewtere meɗen ɗo.
Woodi ndelle mi acci on e juuɗe Fatmata Sisa wane yewtude ko jewtunoɗon jeɗɗire nde e altinere fa walde aljumare. Eɗen ɗon toɓɓe mi acci on ndelle e fa jiiden kasina altinere e jaam ko fati e kibaruji ɗo RFI fulfulde. Ibrahima Ba Saliou Diaw bangal masinaji to jango so jam fini kamɓe alan on keɓan kibaruji jokkitotoɗi ɗo RFI fulfulde. Aissa Sow tawdete e moɗon ga, on jarama sanne.